Yeah. Check it. Ingine moto kuwafanya waitane, biga virusi hapo na banane. Tukijaku lazima kiwake, ngeusa kijipa lazima izame. Ingine moto kuwafanya waitane, biga virusi hapo na banane. Tukijaku lazima kiwake, ngeusa kijipa lazima izame. After Friday metulia hapo zabe, jeshi na dai kumegadha ni ukame. Kambaya ndio rende ikupange, na uking'owa kukange kama nanze. Tunalifiki ji utadhani tuko Harlem, shuka jiri tukisonga hadi Salem. Nimekam sio lazima nikubambe, ordinary sio lazima nikuhande. Ingine moto kuwafanya waitane, biga virusi hapo na banane. Tukijaku lazima kiwake, ngeusa kijipa lazima izame. Ingine moto kuwafanya waitane, biga virusi hapo na banane. Tukijaku lazima kiwake, ngeusa kijipa lazima izame. Pumas niliwachia gazeti, masnicho kuidhaya kutuseti. Tapo na meza kisha wana bleki, after show promoter anacheti. Hakuna mpesa, seti yote banki, na tumevunja sote hatucheki. Tokea kwela anafiga ni keki, manyo kufiti mbele anajegi. Ingine moto kuwafanya waitane, biga virusi hapo na banane. Tukijaku lazima kiwake, ngeusa kijipa lazima izame. Ingine moto kuwafanya waitane, biga virusi hapo namba nane. Tukijaku lazima kiwake, ngeusa kijipa lazima izame. Yeah, yana already zimeshika, walikuwa on lakini sasa wamezima. Hiyo miujize itabaki wamekima. Tuwachenge tuwatoke kama timba, chuchome na nifinye na hiyo sima. Ndo ni get utapata niko wima, ukamrengwa lancha madina. Yeah yeah. Ingine moto kuwafanya waitane, biga virusi hapo namba nane. Tukijaku lazima kiwake, ngeusa kijipa lazima izame. Ingine moto kuwafanya waitane, biga virusi hapo namba nane. Tukijaku lazima kiwake, ngeusa kijipa lazima izame. Yeah. Ivo tu, my 1-2.